بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كون جفا بلونجي أبطلب إلى بطول لزا أسوك نبالا مسانيش لمسيشنونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma nyuma lw'okutendereza Allah n'okusaalyako ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okututuusa mu lunaku n'olw'ekitiibwa olunaku olw'ejjuma. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obuli mu lunaku luno, atukingiriza obubi obululimu, ate era tukomyewo okubanga twongera okujjukiza emyoyo gyaffe wamu n'egyammwe ku mbeera ekwatagana n'okwongera okulongoosa munneeyisa yaffe, mu mbeera ezikwatagana n'eddiini yaffe, mu mbeera ezikwatagana n'obulamu bwaffe obwa bulijjo. Ng'olwaleero biidhinihi subhanahu wa ta'ala tugenda kwogera ku nsonga ya muzadde. Omuzadde twandibadde tukulembeza ekigamba nti abazadde tube bakisa nnyo, tube basaasizi nnyo eri abaana baffe, tuleme kubanga tuyisa bubi abaana abo Allah subhanahu wa ta'ala be yatuwanga ekirabo. Olwaleero bw'oba weetegereza mu mbeera ezisinga obungi, olaba nga abazadde tetukyalina rahma, tetukyalina kusaasira, tetukyalina kulumirirwa naddala eri ezzadde Allah subhanahu wa ta'ala lyaba atuwadde. Ensonga eyo eyinza okulabika nga empya, bulijjo tutera okusomesa ku aququl walidain, okuyisa obubi abazadde. Netwogera ku nsonga ekwatagana okuyisa obulungi abazadde. Newabaawo ensonga endala era gye tuteekeddwa okutunuulira ng'ekwatagana na muzadde okubanga ayisa bulungi omwana. Tekiba ku sayidi emu yokka nti omwana yateekeddwa okuyisa obulungi omuzadde yekka, nedda naawe omuzadde okubirizibwa okuba ekifaananyi ekirungi, okuba ekyokulabirako ekirungi eri omwana w'ono singa aliba akuze nadda mu kufuuka okuba omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Olw'ensonga nti omwana wo kyakula alaba awaka, enneeyisa gy'omuyisaamu awaka, yenneeyisa gy'agenda okuyisaamu abaana be, bw'obanga omuwangaliza ku miggo, bw'obanga omukuliza mu kumufuntula bikonde, amazima gali nti abazzukulu bo nabo bagenda kuba nga bayisibwa bubi. Omwana kyakula alaba mu maka y'embeera gy'atera okutambulizaako obulamu bwe mu maaso. Yensonga lwaki ŋŋambye nti tusaasire abaana baffe, tulumirirwe abaana baffe, tusobole okuba nga tugunjula abantu ab'omugaso abagenda okuba nga batuyamba. Nabwe kityo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatunuulira embeera eno nga nkulu nnyo era nga yavunaanyizibwa nnyo, n'atuuka n'oga nti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, mwenna muli balunsi. Yakozesa olulimi lwa kulunda, kubanga omuntu bw'aba alunda kyalunda bamwegendereza nnyo. Tikyolunda tekirina kusala salosalo okubanga kigenda mu nnimiro z'abantu kulya birime by'abantu, toteekeddwa okubanga oli mwegendereza nnyo ku kyolunda. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti kullukum ra'i, mwenna muli balunzi, ate era mwenna buli omu ajja kubuuzibwa ku bulunzi bwe yawmal qiyama. Kakati bw'amala okututegeeza nti buvunaanyizibwa bwaffe, sisubira nti kyandibadde kyamagezi okubanga omuntu alwala n'akweka obulwadde. Lwaki akweka obulwadde? Tayagala bantu babumanye. Obulwadde ne busigala nga bugenda bumugonza, bumunafuya, bumunafuya okutuusa ku nkomerero ya byonna n'afa. Nabwe kityo okusirikira endwadde esangibwa mu sosayati mwe tuwangaalira ekyo kiba kya bulabe nnyo, kubanga ebiseera ebisinga kijja ne kiyuzaayuza sosayati, ne kiyuzaayuza famire, olw'okubanga tuzze tusirikira ebirwadde naddala ebitutambuliramu mu mbeera zaffe eza bulijjo. Yali nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe yalabanga embeera ng'esusse, ng'embeera yeetaaga kulongoosa na kutereeza, ng'erimu sosayati mwawangalira sallallahu alaihi wasallam, ng'alaba ekirwadde mwekiri, yakuŋŋaanyanga bassahaba ridwanullahi alaihim n'asituka mu bo n'abagamba nti, bannange ma baalu aqwaam yafaluuna kadha wa kadha, abantu babadde ki abakola kino na kiri? Muffe mulimu abantu abakola kino, mulimu abakola kino, mulimu abakola kino. Okwogera ku mbeera eyo sallallahu alaihi wasallam aba ategeeza nti, bannange twetereeze, tulongoose sosayati mwe tuwangaalira, embeera mwe tuwangaalira tube nga tugirongoosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'ajjanjaba ekirwadde ekisangibwa mu kitama mu mbeera, annabi sallallahu alaihi wasallam ng'akitereeza, hatta yulfita lintibah ila alkhatar, ebigambo ebyo aba ayagala abantu bazuukusa obwongo balabe akabenje, balabe obuzibu obwolekedde singa baba tebakyusizzaako. Wahatta naqifa ala dhahira min annahiya sulukiya fi lmujtama, bwetuba twagala okubanga tubaako embeera gye twongera okutereeza mu bulamu bwaffe nga mu sosayati mwe tuwangaalira, waliwo ebintu ebimu bye tuteekeddwa okutunuulira. Tetuteekeddwa kutunuulira butunuulizi kintu nti kiri waajibu kiri haramu, kiri waajibu kiri haramu oba kiri halaal. Tulina okutunuulira embeera mu mbeera zonna, tuyingire mu sosayati yonna, tutunuulire buli kantu konna akayinza okututabangula, akayinza okwonoona, konna tube nga tukajjanjaba, konna tube nga tukajjawo. Nabwe kityo waliwo ebimu ku bifaananyi, waliwo zimu ku mbeera obaolyawo nga si nnungi, abazadde ekifaananyi kye tuba tuwa nga si kirungi naddala eri abaana baffe, eri ezzadde lyaffe, nga tuba tubawa ebifaananyi ebitali birungi. Awalan, mubimu ku bifaananyi ebyo ebikolebwa abazadde, njagala tutya Allah subhanahu wa ta'ala, attafriqa fi lmuamala, okwawula mu baana mu nkolagana nabo, enkolagana yo n'abaana bo. Buli lw'obanga abamu ku bazadde ba taata, abamu ba maama, ojja n'obasanga nga balinamu abaana abamu be bakulembeza ku balala, n'ojja weesanga nga maama alina mwana gw'olaba ng'amulumirirwa nnyo, amwagala nnyo, n'atuuka n'okuba ng'anyiigira abaana abalala, n'atuuka n'okuba ng'abakolimira, omwana wange temumwagala lwakuba mwavu, omwana wange temumwagala lwakuba kiri. N'ojja ofuna entondo nga gwe omuzadde, ekintu ekitali kya buvunaanyizibwa okubanga omuzadde afuna entondo eri abaana be. Si kya buvunaanyizibwa omuzadde okuba n'entondo. Ekyo ekifaananyi ky'oba oggyayo si kirungi eri abaana bo, lwakuba nti oluusi baba tebasobola kukugamba kubanga bakutya, bakulaba oli mu kifo kya waggulu nnyo, bakulaba oli mu kifo kya bbeeyi, baba tya n'okukugamba ensobi oluusi z'okola. Lwaki? Kubanga bakumanyiimu obuze bw'entondo, maama ye alina entondo, taata oba alina entondo, ebintu ebifaananako ng'ebyo omuzadde omutuufu yandibadde nga abaana bo bonna tobasiga mu mutima gwa kubanga beekyawa. Oluusi tujja ne twagala abamu ku bannaabwe ne tusukkulumya abamu ku balala, ekiddirira kwe kubanga tussaawo olukonko lunene nnyo mu baana baffe. Abaana baffe ffennyini tubassaamu olukonko lw'amaanyi. Wahuwa mayulid hiqdan wa kurhan, ekimu ku kituleetera okubanga kireeta ensaalwa, kireeta obukyayi wakati w'abaana bo, nga gwe omuzadde gwe ofuuse ensonga. Lwaki? Nti enkolagana gy'okolaganamu n'omwana si ya buvunaanyizibwa. Yensonga lwaki tukulembeza omulamu ogugamba nti irhamu abnaakum ayuha al aba, musaasire abaana bammwe abange mmwe abazadde, mube n'okusaasira n'okulumirirwa eri abaana bammwe. Nabwe kityo la yumkin, tetugamba nti okwagala kw'okuyinza tuyinza okuyingiramu ennyo, kisoboka bulungi nnyo okubaako omwana gw'olaba ng'omwagala, ekyo tekigaana mu mutima kubanga naawe tokifuga. Ekyokubanga olina abamu b'oyagala, abamu b'okola ki, naamu osobola okuba nakyo, naye tekyandibadde kirungi ate okiggyeyo mu kukyolesa mu baana bo. Si kirungi kubanga okiggyayo kukyolesa mu baana bo. Bannanga bazadde, tube beegendereza nnyo, tube beegendereza nnyo, kubanga ensonga eno esobola n'okubanga ereetera abaana bo abamu okuttiŋŋana, n'abamu abatandigenze mu ddogo ne bagenda mu ddogo. Lwaki ono yayagalwa? Lwaki ono kitaffe gw'atunuulira okulaba nga wabbeeyi ku ffe, ffe tetuli baana? Nabwe kityo ensonga eno yali ebaddewo okwo ku nnabbi wa Allah subhanahu wataala Yaquba alaihi salatu wassalam. Abaana be muli baalengera mu kitaabwe ng'alina omwana gw'ayagala ennyo, Yusufu alaihi salatu wassalam. Abaana baakiraba, bwe baalaba nga taata waabwe ayagala nnyo ya Yusufu. Tusome surati Yusufu. Allah subhanahu wa ta'ala ekyafaayo kyagala nti kyafaayo kirungi nnyo, kijjudde ebyokuyiga bingi. Yusufu alaihi salatu wassalam yatuuka ku ddaala ery'okubanga baganda be beekobaana babe nga bamutta, ne batuuka n'okubanga bamutwala eyo mu kibira eyo, ne bamusuula eyo mu luzzi, naye ng'ekimusuuzaayo kimusajja watto. Yakubu kumwagala nnyo, Yakubu yamwagala, yadde teyakyolesa. Ebimu yabikwekanga n'abikweka Yakubu alayhi salatu wassalamu, naye hubu okwagala kukutuuka ekiseera ne kwejjayo, naye omuzadde bamwegendereza. Ekyafaayo kino Allah okukitunyumiza ayina ensonga lwaki akitunyumiza Allah tabaraka wataala, nti tube beegendereza nnyo ku baana baffe. Oluusi tubaleetera emitawaana, tubaleetera ebizibu ffe abazadde, ne tuleetera abaana baffe emitawaana. Nabwe kityo Yusufu alaihi salatu wassalam bwe yaloota ekirooto kye yaloota, n'agamba kitaawe nti inni ra'aytu ahada ashara kawkaba, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba washamsa walqamara ra'aytuhum li sajidin. Omwana ono bwe yaloota ekirooto n'agamba kitaawe nti taata, naloose ekirooto, naye ekirooto kye naloose ra'aytu ahada ashara kawkaba, nalabye munyeenye kumi n'emu, nendaba ne n'omwezi, nendaba n'enjuba nga binvunnamira. Taata wekyava amugamba nti Yusufu amanyi nti ya bunayya la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika, mwana wange ekirooto ekyo tokinyumizaako baganda bo, tokinyumizaako baganda bo, tobanyumiza. Lwaki? Namuwa n'ensonga, yamugamba nti ekirooto ekyo kya bulabe nnyo, bonaabo kibategeezezza. Fakad adraka khatara ma'rifata ikhwatihi liru'ya, Yaqubu yalengera mu nsonga eyo akabenje akali mukubanga baganda ba Yusufu bategedde ekirooto ekyo bakitegeddeko, namugamba nti ekirooto ekyo togezaako kukinyumiza n'omu ku bo. Namunyonyola n'ensonga nti kekana akutanda n'oba nyonyola fayakidu laka kaidan, bagenda kukusalira enkwe, bagenda kukukolako fitina. Kakati na bwekityo ng'omuzadde we omuzadde omulungi, omuzadde alabirira bulungi abaana, abaana tobasiga mu mutima gwa kukyawagana, mutima gwa kuttingana, wabula siga mu baana b'omutima ogw'okwagalana, omutima ogw'okuba obumu, omutima ogw'okubanga bakulaba nga taata oli mwenkanyi gye bali, bakulaba nga maama oli mwenkanyi eri abaana bonna. وإن كنا لا نستطيع مصادرة القلوب وأن نجعلها قسم الحب بالتساوي نوانكو بدينجي متما تتصبل جسك جنة متما تتصبل جسك جنة وقاما انت جنة تصبل جفولا نغاقوا غلابانا چينكاني چينزو وتصبوكا ناية يجب فيجب أن يظهر هذا في الأعمال المادية mu bintu bino ebya bulijjo, bino ebirabibwako, omugulidde kanzu, omugulidde essaati, omugulidde ekitabo, omugulidde ki, ebintu ebifaanaganako obwe bityo, obuguze buswiti, kozesa obwenkanya, abaana balabe nti aa oli yamugulidde nange yangulidde, kozesa obwenkanya. Attaswiya baina al abna fi al atiya, okuba omwenkanya, okwenkanya kanya wakati w'abaana mu kugaba, alibtisama wal qublat, abaana abamu basinkana osibye emitaafu, abamu basinkana oli musanyufu ne bakirabira ku feesi yo, nga abamu oba musanyufu ku saidi endala oba munyiivu. Kikyoba osiga mu mwana, kikyoba omusuubira mu maaso, osuubira omwana oyo okubanga Allah subhanahu wa ta'ala akyusizza mu bulamu obwe, amututte mu ddaala eddala ekusinga ku eryo lyoli lyaliko kati, n'atuuka okubanga Allah amusitudde mu madaala, okubanga aba n'omutima ogw'okulumirirwa taata, okulumirirwa maama, nga wabayisa bwotyo mu buto, tewali mwenkanya wakati waabwe mu buto bwabwe. Kyokola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubikwatagana n'ebyo okugaba bamuyita alaihi salatu wassalamu ajjaabe omujulizi nga waliwo omu ku bassahaba akutte ekitundutundu ky'ettaka akigabidde omu ku batabanyi be. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abubuuza nti abaana bo bonna obawadde, bonna obagabidde? Qala la, ono gwe mpaddeku yekka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti inni la ashhadu ala jur, nze sisobola kuwa bujulizi ku bulyaza amaanyi. Olwaleero gwe omuzadde akwata poloti n'ogulira omwana omulala, omulala n'omumma, n'okwata kiri ekyobugagga n'okiwa omwana abalala n'obamma, gwe kikyosuubira mu baana abo? Kikyobasuubiramu yawma al qiyama? Irhamu auladakum, mube basaasizi nnyo eri abaana bammwe, mube basaasizi, muleme baleetera bitima mikyamu, muleme bakuliza muna ttima na bukyayi. Abazadde tube beegendereza nnyo tabiat ettaam, ekikula ky'enkolagana gy'okolaganamu n'abaana bo. Baadhu al aba yarawna anna tashdidahum ala abnaihim fi baadhi madhahiri ddin huwa ddini kullu. Abazadde abamu bajja ne bakola ensobi, n'alowooza nti waba omukambwe nnyo ku ddiini, ku nsonga emu oba endala, n'aba mukambwe nnyo nti kyekijja okufuula obwe busiraamu bwonna buba buweddeyo. Si bwe kiri. Abaana abamu oluusi bakola ensobi, omuzadde oluusi n'ogiraba nga nsobi khata, naye ensobi egy'aba akoze hatudda okujeja mwana wo n'omwogerera kino kyana kyono nefu kino kyana kiriwe ekiti kyana kiriwe aa funa enkwate ennungi funa okubudaabuda okulungi kw'olina okukwasaganyamu omwana wo olabe ng'omujja mu kikyamu omufuula omuntu omuntu mulamu. Ebiseera ebimu ojana wanguzadde nga akalubye ennyo omwana atuusiza akaseera kakuzannya ku mupiira nga nedda dda mu Qur'ani osome Qur'ani nedda aa abaana tubawemu obudde, waliwo obudde bw'okuzannya obalekamu ne bazannyamu, waliwo obudde bwe bwakusaala bamenye nti budde bwakusaala, waliwo obudde bwakusoma basome, babeeko ebintu ebimu by'obawamu kubanga naawe gye wayita okuwummuza mu birowoozo okuwummulamu. Kinabbi sallallahu alayhi wa sallam yalabanga abaana abatunga Anas radiyallahu ta'ala anhu, nabbi ayina gye yali amutumye naye yamusanga ali mu muzannyo, nanga nedda sigala mu muzannyo gwokamale kaŋŋende gye nabadde nkutumye. Akimanyi nti omwana omuto embeera ateeka okugibaamu. Nabwe kityo nti tulina okubanga abaana bano tubassaamu omutima ogw'okwagala eddiini mu mbeera ey'obbaagazisa, si mu mbeera ya bukambwe. Kubanga buli lw'omusaamu eddiini mu mbeera ya miggo, otuuka ekiseera n'omukyayisa. So singa abadde akikola mu mutima gwa kwagala, mu mutima gwa kubanga taata yambuulirira ensonga eno, maama yambuulirira ensonga eno, olabira ddala ng'embeera temukaluubirizaamu yadde n'olunaku n'olumu. Naye neyakibooko eyaki ofundikira enkomerero ya byonna, oba oliawo nga tomuganyuddwamu ate afuuse kirala. Nabwe kityo wa ala al aba an yudriku tabi'ata al marhala allati ya'ishuha al abna. Nabwe kityo nti abazadde bandibadde bamanya ekikula ne n'omutendera omwana gwaliko, omwana ujjenga omugoberera steps zatambuliramu emyaka gye, olina okubanga okigoberera era okimanye nti emirembe gijja gikyukakyuka. Edda abaana baagendanga okusoma nga ne waba ayambadde tayambadde engatto agenda ku ssomero n'asoma, olwaleero ssomero lyawe lisobola omukkiriza era ekyo kimulemesa okusoma. Kati bw'otasika mbeera yeye mabega noga nti ffe nga twasomanga tetwambadde engatto, ffe nga twakolanga ki, nedda olina okumanya embeera, olina okumanya omulembe bwe gutambula ng'omuzadde, tojjukiza mwana ogwo bye walimu. Naam, tekigaana kumuyitiramu owaye ffe bwe twasomanga twakola bwe tuti bwe tuti, naye embeera ate togireeta ku mbeera guno omulembe gwe baliko olwaleero, kubanga buli kimu kyonna kizze kikyukakyuka. Kyetutegeeza mu bigambo bino byonna nti olina okunoonya ekkubo erisinga okuba eddungi omwana bwabanga agudde mu nsobi, onoonye engeri ki gy'oyinza omumutereezaamu mu ntereeza esinga okuba ennungi, si ya bukambwe. Naamu bwe buba bwetaagisizza bukozesebwa, naye si bwe bulina okusookerwako. Tunuulye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagonjoolanga atya ensobi z'abavubuka. Wuno omuvubuka ajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fi zina. Muvubuka ajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah iidhan li bizina, nzikiriza nyende ebirala byonna, kusaala nja kusaala, kusiiba kola ki, naye kino ekyobwenzi kyo kindekere. Ekigambo kye yakozesa kaada sahaba an yajunnu min talabe, basahaba kyabasukkako ku kigambo omuvubuka kye yali asaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne baagala n'omuga jambula naye sallallahu alaihi wasallam akarabahu, nabbi yamusembeza n'amusembeza kumpi nanga jangu wano sembera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atandika okwogera naye hiwaru, okuwuliziganya wakati wa babiri ng'ebigambo birimu amagezi, bigambo biyingirira ddala mu mutima, najja ng'amubuuza ebibuuzo ebimujjamu shaitani mubadde mutwe ebimujjamu kibadde kimutawanya mbirowozo bye nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamusemberera nabi sallallahu alaihi wasallam namubuuza muvubuka atarudhahu li ummik kikusanyusa mama wo kumwendako nangana nti lala ya rasulallah ekyo si kyagala nabi sallallahu alaihi wasallam nangana nti fa inna nasa la yarudhun au la yarudhawna li ummahatihim n'abantu abasigaddewo teri ayagala ku maama we kubanga ali mubwenzi teri akyagala nambuza nti atarudhahu li ukhtik wandyagadde mwanyo kuba mwendirekawo nagamba lalala ekyo si kyagala ya rasulallah nabbi namugamba nti fa inna nasa la yarudhawna li akhawatihim n'abantu tebagala kubanga obendera ku bannyinaabwe natandika okubanga amubuuza ebibuuzo ku b'enganda paka ku nkomere ya byonna singawo maama wo muto bikinga jja mubuuza sallallahu alaihi wasallam kyeyakola alaihi salatu wassalam thumma wada yadahu ala qalbi nabbi yaddira omukono gwe n'agussa ku mutima gw'omwana oyo n'amussa mu kifuba kye wadaa lahu bilhidaya n'asabira allah aluŋŋamye omwana oyo naga nti allahumma tahiru qalba ayi allah tukuza omutima gw'omwana ono wahassinu farja okuuma obwereere bwalime kubanga agwa mu haramu alimi kubanga agwa mu haramu fakharaja shaul omuvubuka yafuluma awaali nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga bwagamba wallahi ya rasulallah ma kana ahabba ilayya min qalbi min azzina munsi muno te kintu kyembadde njagalanga bwensi walana naye mukaseera kano ma abghadha ilayya qalbi min azzina teri kintu kyensinze kukyawa okuva kati nga bwensi buli esimwagala bumpunyira bubi fa in ra'a al-aba shay'an yakrahunahu min abna'ihim singa omuzadde olaba ekintu kyonna ng'okitamwa ku mwana wo nga si kirungi falyakun alhiwaru huwa sabiri ekkuba eryandibadde eryangu lyakutegeeragana na kwogeraganya na mwana oyo osobole okubanga omumatiza singa nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja ekibooko n'akuba mwefuluma wano genda omwana yandifulumye naye ng'ekizibu tekimuvuddeeko nabwe kityo kuzimu ku bifaananyi ebyokubanga abazadde tuba tuyisa bubi abaana baffe idhuharu l aba annahum yamlikuuna alhaqa al awhad abazadde okubanga tuyina mu birowoozo byaffe mu kutegeera kwaffe nti ffe abalina ekigambo ekisembayo era abaana essaawa yonna baba mu nsobi abaana baba mu nsobi mwe muli ekigambo kyetutera okukozesa ekigamba nti omuzadde tasobya kyetulina okukakasa nti eyo si hadithi ya nabbi eyo si aya ya Quran egamba nti omuzadde tasobya si aya ya Quran si kigambo kya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era bwe tuba tuzzeeyo mu Qur'ani bwe tuba tuzzeeyo mu sunna mu bigambo bya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam teri atasobya teri atasobya tusobya eri abaana baffe nga nabo bwe babasobye gye tuli tusobya nabwe kityo omuntu okukakasa nti abaana bo bwe bali mu nsobi essaawa yonna abaana muli balina kye bawulira ku saidi y'abakitaabwe ku saidi y'abamama baabwe tetusobola kwogera nabo ate oba omuzadde tasobya omwana ne bwe yandibadde n'ekigambo kyaggamba nga kikuzimba kikuyamba kubanga omwana owo asobola okukuwa ekigambo nga kyabuvunaanyizibwa nga kigenda kukuyamba era kigenda kukutaasa naye olwokubanga tussaawo gaapu wakati waffe gwe omwana tonziramu nolako n'akubuulira abazadde tube beegendereza nnyo naddala mu mbeera ey'okubanga abaana baffe endowooza zaabwe tuziwuliriza bw'onaaba toziwulirizza ajja kutwalira abantu abakyamu endowooza Oboli ya wandi waddo mutereza. Oli gwagenda okubuli ya kuchirowozo che. Atagenda muongera muono na buono. Kubanga tokiriza kubanga omuuliriza. Zitata tampuliriza. Anze mama buliwe mugani chintu. Tayagala na kuhuli ya benjogera. Nabwe chitio, ekube ilio donji ilio nyo fitaribiyati aswaliha mumbera eyo kuzo mwana munkula esingo kube nunchi. Ama ayakuna al-aba malaika la yukhtiun. Esunga yoga antikwe tato ba malaika ni mama mbaba malaika temusobia. Fahadha huwa al-khata bi'aini. Eyono yensubie njini soke raddala. Eyoga mantiko tosobia. Eyo nsubiye nyini joso kira darokola. Elaba mbaro. Mwana ontie kare nsonyiwe yonkoze nsobi. Chiba densobi nsonyiwa. Aloza mpe chitiwa chicho na chiba chiyisi. Wallahi chiba te chiyisi. Chitiwa chicho chiba te chiyisi. Wabulo wonyweze ze chitiwa cho. Obawe oyimiride wo. Abazadde abamu kye batamanyi omwana okula banga okalubidde ku nsobi olemedde ku nsobi gatino nsobi nkusinga emyaka emeka omuwoleza myaka omuwoleza biki naamu emyaka kikulu nnyo kikulu ne nabbi atukubiriza okuyo emyaka naye abaana abamu baba n'ebiteeso baba ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yandibadde teyeebuuza nga ku bantu bonna yandibadde akola buli kimu kyonna naye nga yeebuuza amakama tono nnyo nga bwe nkikomezza nti taata atudde abuuza ku baana be ayina ekiteeso nti abaana bange nina ekiteeso bwe kiti mulaba mutya tukikubaganyeko ebirowoozo abazadde batono nnyo tebasangika naye ate singa ogwo omutima ogusiga mu baana bo nti buli kintu kyonna awaka tutuuze tutyese noba pulaningira nti leero tugenda kulya ki ambadde muteesa tulye eki leero ne bateesa ne bakubaganya ebirowoozo abaana baabakula mu bwongo baabakula n'omutima ogw'okuteesa naye abasinga obungi tetwagala kuteesa si kirungi kyobulaba omwana singa aba abadde n'ekiteeso kye nga ayina kyo kyasazeewo kyonna sooka okiwulirize tomala gasalawo obusazi nga muzadde kyensonga twali tukulembeza irhamu abnaakum musaasire abaana bammwe musaasire abaana bammwe omwana ayinza okuba nga ayina ekiteeso kye omuleetedde omusajja afumbirwe agaye saagala mu kufumbirwa oyo nga katukoze tutya atujja tulinda mu nko tufune omulala nedda nze oyo gwesazeewo oyo mwana wa mukwano gwange gw'olina okugenda naye nedda siwe birina okuba siwe biteekeddwa okuba nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam waliwo omwana muwala yamutuukira namugamba nti ya rasulallah ng'azze kuloopa taata we yamukaka n'afumbira omusajja ng'omwana omuwala tamwagala nanga nti ya rasulallah taata nkakasa okufumbira nze omusajja simwagala nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kiki yakola faradda zawaji sallallahu alaihi wasallam nabbi ofumbo yagamba nti kale ofumbo tusobola obusazaamu omwana muwala bwe yalabanga nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'ensonga y'okufumbirwa ajiziza mu mikono gye nti omuwala wa ddembe okusalawo naye si wakkakabukasi omuwala bwamala okuba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam kyasazeewo omuwala yamugamba nti kad ajazitu ma ajaza abi kati nzikiriza taata kye yakoze nkimaze ne nkikkiriza ghaira anni naye kye njagadde mu byonna ahbabtu an ulima man warai minan nisa njagadde kubanga nsomesa abakyala abalala bonna an laisa lil aba fi hadha al amru shay abazadde ku nsonga eno tebateekeddwa kaka tebateekeddwa ki nsonga eno gikozesa na kifuba nikitegeeza nti hadha darusun lil aba, eryo somo eri abazadde. Tumuntu yenna waagadde okuwasomuwala tomukaka, mwebuuzeeko, omunyonyola obulungi bw'omuvubuka, omunyonyola ebirungi bye, asinzire ku ebyo. Ebyo byebimu ku bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byatuyigiriza. Wa min madhahir al uquq an yadkhila al walid waladahu aw bintahu kulliya la yarghabu fiha. Era na bino byabiyingira mu mbeera ya kusoma. Mwana gani njagala kusoma kukola kino na nedda tujja bisomayo, nze nkuwa ebyokusoma. Abwabanga omutima gwe gwasaze bwatyo, muteesiganye, muteesiganye. Okuteesiganya kwa Busiraamu, okubaganya ebirowoozo kwa Busiraamu. Omuzadde ogamba nti nze siteesa na mwana, sikubaganya na birowoozo na mwana, eyo si nkola ya Busiraamu. Obusiraamu butambulya kuteesiganya. Yedde baana baba oteekeddwa okubanga oteesiganya nabo, okubaganya nabo ebirowoozo. Ne mu nsonga endala era gye twagadde okubanga twogerako, abazadde abamu batunuulira nnyo ebyokungulu ne bagayaalirira nnyo ebyomunda. Kiki kyetegeeza ku nsonga eno? Abazadde bangi nnyo nga balina endowooza ate nga nfu nti omulimu gwabwe rolo yaabwe yonna etambulira kukunoonyeza abaana ekyokulya, kasabafuna ekyokulya, kasabafuna ebyokwambala, basi kiba kiwedde. Kasabafuna ebyokulya byakunywa, abaana nzibamba mazzi. Fayasa lissafar, n'omulanga agenze mu ŋŋendo n'awangaalira eyo n'amalayo myezi gy'amazeeyo, babbanga ki? Ekikulu anoonyeza abaana mmere. Emmere kikulu nnyo naye fasafaru lahu muwazanatu, engende zempanvu nazo nnungi naye omuntu olina okubanga bingi byolina okutunuulira ate byolina okupima. Oyinza okusuubira nti emmere ogibawadde, ebyokulya bibawadde, n'ofundikiranga abaana tubaganyuddwamu. Abaana bafiiriddwa n'omukyala yennyini omufiiriddwa. Lwaki? Olw'engende zempanvu. Atulina okubanga tupima bintu tubissa ku minzaani. Tetujje nnyo kulwawo nnyo mikwano gyaffe abalungi. Muzimu ku nsobi era ezitera okukolebwa abazadde. Omuzadde mbutuufu ojja n'obaako ekintu kye weetaaga omwana waabe ng'akikukolera, era omwana wo ng'omusaba akikukolere. Omwana ono n'ojja omukaluubiriza n'omumalako emirembe, olw'okuba gwe oli maama, olw'okuba oli taata, tajja kujeemera. Naye nga muli mu mutuufu, buli kintu kyakola akikola mu kunyigirizibwa, takikola mu mutima mulungi. Abamu ku bazadde ajja n'akugamba nti maama aba mutabanyi wange njagala ompeeyo 10,000 masala okugeza. Omwana ajja atetekanya n'anoonya mpaka luyeewala n'okwewola 10,000 n'agikuwa. Bw'amala okuwa 10,000 ne wajja wayitawo era wiikisi bbiri n'omuddamu era kye kimu. Ne wayitawo ennaku era ndala n'omuddamu ekintu kye kimu. Bw'agaba akeereyeemu okkuwa ate n'okiraba nga kibi nnyo. Omwana oyo tanjagala, omwana oyo nze namuta, yatuuka, yakola ki? Ebigambo ebifaanana bwe bityo omuzadde omutima gwe tuba tusiga mbaana si mulungi. Naam, waliwo hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam egamba anta wa maluka li abika, gwe n'ebyobugagga byo oli wa kitaawo, gwe n'ebyolina byonna bya bugagga bya bazadde bo. Naye hadithi eyo laamu eno eriku nti lima li abika, tetegeeza laamu y'obwannannyini. Tetegeeza nti olwofuuse babafuuse kintu kyo. Bagiyita laamu lil ibaha, etegeeza nti kikkirizibwa. Okkirizibwa kale okukozesa ku bimu ku by'abaana bokkirizibwa, naye nga si tibiba bifuuse maali yo, olwensonga nti omwana wo ne bwabanga afudde ng'alina abaana be, omwana wo ng'afudde ng'alina abaana be, singa kyali nti biba bya bugagga byo, omwana wo lwandifudde nga byonna obitwala nga omwana we tafunako, naye naawe olinamu mugabo mutono nnyo. Omwana owuwo, abaana bo ababazzukulu balina omugabo mu maali ya kitaabo. Ekitegeeza nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyali ategeeza mu mbeera eyo nti singa obadde n'olina obwetaavu obutonotono ng'olinayo obwetaavu, naamukkirizibwa okukozesa ku maali, naye si kukozesa maali yonna gimalawo nakuba nti omwana wo omumalako kye bayita emirembe. Abazadde tube beegendereza nnyo, bwabanga alina kyakuleetedde weebaze Allah, musabire Allah mwongere. Naye abamu omwana owo atuuka n'okkuwa akantu kakuwadde, wallahi n'olaga nga tosiimye, toli mumativu, noga era kano kandeetedde ku by'obugagga byalina, ku maali yonna gyalina, kano kandeetedde. Lwaki tetuba na mitima mimativu? Lwaki tetuba na mitima misiimu? Abazadde tube beegendereza nnyo, tuleme kkaluubiriza. Naamu omwana bwabanga alina akuwe, tekiina mutawaana, mu mutima omulungi, so si ku mutima, so si mu mutima gwa kubanga musika muguwa mukola ki, la, tekyandibadde kirungi. Na bwe kityo mikwano gyaffe abalungi, twagadde mbigambo bino okubanga tukubiriza abazadde okuba abasasizi eri abaana baffe. Olumirirwe, oluusi gwe embeera ezimu naawe ojja n'olaba ng'obulamu bukalubye, ng'obulamu bukalubye ku saidi yo, naye n'omwana owoyo gyali yamanye engeri gy'atobamu obulamu gy'abuyitamu, engeri gy'ayitamu mu bulamu buno obw'ensi, bwe biba bikulemye naye kisoboka bulungi nnyo okulemererwa. Kisoboka bulungi nnyo okubeera gyali ng'ali mu mbeera nzibu. Kiba kikyamu nnyo okulowooleza essaawa yonna nti ali bulungi, aganye okundabirira, ali mu mbeera ki, tomanya bulamu ki bwayitamu, eyo yonna gy'ayitamu, eyo gy'awangalira, eyo gyali, mabanja kye g'alina, ebyo byonna byonna ggwe oluusi tobitunuulira. Tube basaasize eri abaana baffe. Bw'abanga alina kakuleetedde, weebaze Allah subhanahu wata'ala, otambule n'ekyo, oyongere okusaba Allah amugaziirize. Kwaba leero abakuleetedde hafukirira sukaali, n'osaba Allah n'omwegayirira, Allah ku lujjako ajja kuleetera kiro, olujjako ajja kuleetera kasawo akakuteeraawo, maama nywa sukaali paka lw'olikoowa. Ne bw'aleese kafukiro, noga era ndeetedde kafukiro, n'alaba ne ku feesi yo nga tosanyuseemu yadde, nga talaba musanyu mu feesi yo, nanga bakye ekindeese, omuntu gw'owa nga tasiima, omuntu gw'owa nga takola ki, bannange tulage essanyu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man sanaa lakum ma'rufan fakafi'uhu, omuntu bwakukoleranga ekirungi mumwebaze, bwabangako ekirungi kyakkoledde mwebaze. Ekigambo barakallahu fiik jazakallahu khair, kigambo kirungi nnyo, musabire bannammwe edduwa ennungi, omwana omusabire ku dduwa ennungi. Kwabo naaba omusabidde dduwa ennungi, Allah subhanahu wata'ala n'ayongera baraka, n'ayongera ebirungi ku nkomerero ya byonna gw'ogenda obbiganyulwamu era gw'ogenda obbifunamu. Tuleme kuba abantu abeeyagaliza ffekka. Oluusi ebiseera ebimu era ensobi endala gye tutera okukola abazadde si kibi, naye tugikola ensobi eno n'ojjosa omwana omulala n'omussa ku nninga n'omukaluubiriza obulamu n'akunoonyeza akasente kakuwadde, bw'omala okukafuna bw'oti aye n'okwata muganda we n'okamuwa, yabadde anoonyeza ggwe otereere, naye ate olukakuwadde bw'ati ate n'ogana ate mwana wange ono munaku nnyo kamuwe. Mu butuufu abaana abamu kiba kibakosa, kiba kiwakosa, naye aba yeerekereza bingi okukakuwa, aba yeerekereza. Naamu si kibi okumuwa nti omuwa, naye ate toyolesa, toteekeddwa okuba ng'oyolesa embeera efaanana bw'etyo. N'abaana tubakubiriza okubanga Allah wabakugezeseza n'omuzadde afaanana bw'atyo, bamugumiikiriza, kulembeza obugumiikiriza, tumuggulako lutalo tomusako bukyayi bwe Allah subhanahu wa ta'ala aina kya kubanja eri bazaddebo n'abazadde aina kya babanja eri abaana baabwe abazadde batatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe eri abaana Allah agenda bafunana yomul qiyam na wekiti omwana yenna asuuliriddwa obuvunaanyizibwa bwe eri bazadde be naawe Allah agenda kuvunaana tube wakati buli omu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe bwe taata tuukiriza obuvunaanyizibwa maama tuukiriza obuvunaanyizibwa ne abaana batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe buli omu bw'anaaba atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe biidhini subhanahu wataala buli kimu kyonna kijja kubanga kitambula bulungi mu bulamu buno obw'ensi olwaleero biidhini subhanahu wataala byebigambo byetubadde twagala okubanga twejjukanya nabyo eri abazadde fenna tuba abantu balamu eri abaana baffe kubanga bakugamba nti kyoyisaamu abaana bo kati kifaananyi bakugamba nti kyoyisaamu bazadde bo oba olina ekitabo ky'owandiika byonna byokola omuzadde byonna obanga awandiika mu kitabo naye ekitabo kino kigenda kuvuunulwa ng'abakivuunula baana bo baana bwe bagenda okivuunula kitya bingi nnyo olwaleero byolaba nonga naye kana akaana bye nnakolanga kitange byejjini byekankola kana akaana okubonyaabonya kunnabonyaabonyamu bakadde bake byekankola lwaki nti jjukira nti byokola bazadde be eri mu buto naawe mu bukulu birindirire mu baana bo birindire mu baana bo nabwe kino kisaba Allah subhanahu wataala atuwa okutegeera atuwa okubanga tugaziya ku buwongo bwaffe tusobole okubanga tuwangaala mu bulamu obusinga okuba obulungi twagadde okwogera ku nsonga eno ekirwadde kiyinza okubanga kibadde kitambula mu society naye nga abazadde abamu oluusi tebakisaako birowoozo tebakitwalanga kyakuba nti kyabulabe okubanga tusaawo gaapu ennene wakati waffe n'abaana baffe waliwo abaana abamu abayita mu mbeera nga tebasobola kunnyonnyola ki kyebawulira kubanga baakitwala era kyabakuliramu nti omuzadde tasobya naye mu busiraamu omuzadde osobya era Allah akuvunaana bw'obanga osobeza eri abaana bo nabwe kityo bw'obanga obadde olina obuntuntu bw'okola ku saidi y'abaana bo weetereeze weetereeze tube benkanya wakati w'abaana baffe oleme kukwata ttaka ddigabira abaana abamu abamu obamme abamu okwata ensimbi enkalu obabwe abalala obamme bannanga ebigambo ebyo ebikolwa ebyo bituleetera obuzibu mu bulamu bwaffe buno obw'edduniya ate ne ku nkomerero bigenda tuleetera obuzibu tube benkanya wakati w'abaana baffe nabbi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ittaqullaha wa'diru baina auladikum mutye allah mube benkanya wakati w'abaana bammwe mube benkanya wakati w'abaana bammwe ate era Allah subhanahu wataala yasinga okumanya mwana kyaliba ow'omugaso gy'oli ng'olwaleero oyinza okutunulira nti omwana wange oyo yajja okuba ow'omugaso eri banne yajja okuba ow'omugaso eri ki Allah yasinga okumanya mwana kyajja okuba ow'omugaso la tadiruuna ayyuhum aqrabu lakum nafaa temumanya ani aliba wa mugaso gye muli mwe abaana kye mulina okukola abazadde kye mulina okukola eri abaana bammwe bonna abaana batwala nga kyenkanyi abaana tubayise bulungi tusaasire abaana baffe tuyambe ku baana baffe okutuyisa obulungi abazadde tuyambe ku baana baffe okubanga batuyisa bulungi tuleme kuba abantu abakaluubiriza abaana baffe okubanga batuuka okubanga batuyisa bubi barakallahu fikum wa jazakum allahu khair fi dunya wal akhirah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.